Zotitinu moto ʋe ɖewɔe nɔ te gaganɔ zɔm. Amamuɔ ɖɔ. Esrɔ̃ nu ami gegea. Koklo dzona wo ɖɔ. Enɔ ɖe azɔ gblegble kpo. Vɔvɔ ɖɔ. Enɔ do aminunu dzi. Fesi nɔ wo ɖɔ. Enɔ tsyɔ awa do ʋeawo me. Vɔ azɔ gblegble srɔ̃ sugbɔa.